careless. Mueva sin apa, mueva sin filoa, mueva bom ya ya ya. Tamo chinja tata. Ishi na lienu liaba chimo chinea. Kama no kumilumba mweva maka nani ni nani ni nani uingaranda yepyo mwakula takuli yawe
Drink up for coming now. Try to